wakiilka gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Jeffrey Feltman ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib markii jabhada Tigrayga ee waqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqaansadeen dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa, dowladduna ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah. Wariyaha V O A ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sen ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
maanta oo khamiisa, Ethiopia waxay xusaysaa sanad guurada ka soo wareegtay markii uu bilowday dagaalkii qaraaraa ee ciidamada dowladda iyo kuwa Eritreya ay la galeen fallaagada gobolka waqooyi ee dalkaasi ee Tigray. Hadda xogaga mucaaradku waxay sheegayaan inay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi Addis Ababa, islamarkaana ay suurtagal tahay inay qabsadaan muddo bilo ama toddobaadyo gudahooda. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay guuleysanayso.
Ethiopia ma burburi doonto, way baraaraysaa. Ethiopia weligeed way jiraysaa, iyadoo shafan oo ka adkaanaysa kuwa tijaabiya awoodda iyo dhiigga dadkeeda.
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, waxayna ugu baaqday dadka Ethiopia inay isdifaacaan haddii mucaaradku ay soo galaan caasimadda Addis Ababa. Madaxa gobolka Tigray Debretsion Gebremichael ayaa ku eedeeyey dowladda Ethiopia iyo xulafadooda dhibaatada ka jirta dalka Ethiopia.
The warmongers decided to continue with the war and we entered into this war because the only option we had is to destroy our enemies by force.
Kuwa dagaal oogayaasha waxay go'aansadeen inay dirirta sii wadaan, anaguna waanu galay dagaalka, waayo ma jirin tallaabo kaleeto oo noo furray si aan u burburino cadowgeena.
Afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo la yiraahdo Ned Price ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda inay soo afjaraan dagaalka, islamarkaana ay difaacaan nolosha iyo xuquuqda dadka madaniga ah ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ay hadda cusboonaysiisay digniinteedii dhinaca safarada Ethiopia ee ku wajahda muwaadiniinteeda iyadoo gaarsiisay heerka afraad.
What that means is we are advising US citizens do not travel to Ethiopia.
Ujeeddada digniinta aan cusboonaysiin ayaa ah inaan talo siino muwaadiniinteena Maraykanka oo aan leenahay ha aadina Ethiopia. Waxaa kaloo aan kula talinaynaa muwaadiniinteena haatan ku sugan Ethiopia inay hadda baxaan inta la heli karo duulimaadyada ganacsi.
Madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa sheegtay in colaadda sanad jirsatay ee Ethiopia laga xusuusan doono falal waxashinimo ah oo la geystay.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
Waxaan haynaa sababo loo qaateen oo aan ku aamini karno in muddada sanadka ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadan Tigray ay ku kaceen xadgudubyo dhinaca sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ah, gargaarka iyo qaxootiga. Qaar ka mid ah gaboodfallada la geystay ayaa u dhigma dambiyo dagaal. Dadka rayidka ah ee Tigray waxaa la baday silic iyo gacan ka hadal foolxun.
Civilians in Tigray have been subjected to brutal violence and suffering.
Warbixin ay wadajir u soo saareen shalay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo Ethiopia ayaa lagu sheegay in gacanka hadalka iyo kufsiga ka dhanka ah dumarka uu ahaa mid faraka baxa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay Sindhisiin ka diyaarisay arrimaha Ethiopia.